SBS Music.
Nakupenda wendo wangu wa pekee. Sitokutenga, sitokuacha uteseke. Nakupenda wendo wangu wa pekee. Sitokutenga, sitokuacha uteseke. Najua nimekosa mpenzi wangu ila nisamee. Najua sio kusudio langu kukukosa we. Ulikuwa unalia baby, ukipigia simu usiku, ulichoshwa na majibu baby, na matusi yangu woni huu. Licha ya yote baby, hukukata tamaa, ukashindana nafsi kwa ajili yangu mama. Ay, 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 ay,
baby kuruma,
ay, 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 ay.
Imenichoma,
ay, 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 ay.
Pasa kufanya
ay 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 ay
yote nile yote na
ay 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 ay
makosa ya
ay 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 ay
kufanya kusari baby ndo maruri kwangu tinda wenyete baby kufanya kusari
neno mapenzi nimejifunza mengi mabaya na mazuri yote kwenye mapenzi nimepata tabu sasa natubu zile adhabu zilitikisa shabu niko chini ya miguu yako naomba msamaha nilipotemwa ndani wako ah nilijifanya shujaa visawishi na tamaa vilinipoteza dila nikajiona shujaa kumbe naongeza hira nisamee mama sasa nimerudi kwako nione huruma mi bado mume wako ah mi bado mume wako. Mi bado mume wako.
Ay 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 ay.
Baby kuruma.
Ay 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 ay.
Imenichoma.
Ay 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 ay.
Moyo wangu sikupasa kufanya.
Ay 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 ay.
Yote nili yote na.
Ay 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 ay.
Makosa ya.
Ay 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 ay.
Kufanya kusari baby.
Yo, moka maburudani, pay the shame we usi, basa mzi swaga dummy, mama lul, anko sanga respect,
basa mzi swaga dummy.